Obuhle kuyabonga injabulo kimi hambaka we bashayeli bangithi ngiyabonga dia msaka umkhumeni lobhalile ngidlulisa ukukhonza ngongela.